eyalinze eyatesa nti onjagale.
Eyalinze eyatesa nti onjagale.
Wanjagala mwagazi.
Eyalinze eyatesa nti onjagale.
Bangoba benesiga banumya benayagala echiro motombe bansura ngusirane okwagalako wanonda nompangula nompangula
njagala engeri gyonjagala mukama. Jagala engeri gye wafuuka mu mukwano gwange. Jagala engeri gy'ondagamu ekisa kyo. Jagala engeri gye wafiirira mukama. Jagala engeri gye wafuuka mu muzadde wange. Jagala engeri gy'ondabirira mukama.
Manatia, ngenda kufa, akana kange, kare kantia, we wamponya kono nompangula, mukama. Zenandi bate na genda, tata luri, luri, emoto kare lifura. Manatia, ngenda kufa, mchala wangi, mulekantia, we wamponya, polo no panguna, chukulaba kwa gara.
Jagale ngeri
jagala, sikulimba sebo,
jagale ngeri
kwa gara, oli wange,
jagale ngeri
ke wafuka mumu
kwa mamake,
kwa mara kumbo mula wa yamba. Bangu de.